Thatha inhliziyo unikomunye ngoba ngisakwazi ukuyiphatha kahle. Thatha inhliziyo ngoba mlansakwazi ukuyiphatha kahle. I didn't know what I had, oh, until I lost it. I'm so damn stupid. Girl, I love.
Bye.